Mi anga bombuza zvitu zvinjina ne principles kese zvine ndachira. Mi anga bombuza zvitu zvinjina ne principles kese zvine ndachira. Mama told, never trust no one son. Mama told, better work hard son. Mama told, always give your all son. Mama told, you will make it big son. Mi anga bombuza zvitu zvinjina ne principles kese zvine ndachira. Mi anga bombuza zvitu zvinjina ne principles kese zvine ndachira. Mama told, never trust no one son. Mama told, better work hard son. Mama told, always give your all son. Mama told, you will make it big son.
Oledi yo dimbuza sedze hune ndabva tshifhinga tshoṱhe ndichidzihudza none nikonḓelele zwi tshi vhavha ndo ṱhaphudza zwone vho ntotela veri lutendo na vha mubva life ya sotela gavha a masvina kha mudzimu ndopotela vhathu a vha fani ni songo linga na kopela munola tsha biko nango ndikhuphanda randa ṱoḓo mvela phanḓa huno vhea zwanḓa munafheli manḓa nangwe vha musanda. Man, licha kese, shuma nga dzi vese, wane yone keshe, uri dadze pese. Yo, maipfi avo ndi a elelwa, temba one nga dzi plane musi ndo fhelelwa. Vali navo ndi vhavhulene ngoho nga shelelwa. Yo ḓi mbudza, o lady yo ḓi.
Mi anga vho mbudza zwithu zwinzhi na ni principles kese zwine nda tshila. Mi anga vho mbudza zwithu zwinzhi na ni principles kese zwine nda tshila. Mama told, never trust no one son. Mama told, better work hard son. Mama told, always give your all son. Mama told, you will make it big son. Mi anga bombuza zvitu zvinjina ne principles kese zvine ndachira. Mi anga bombuza zvitu zvinjina ne principles kese zvine ndachira. Mama told, never trust no one son. Mama told, better work hard son. Mama told, always keep your own son. Mama told, you will make it big son.
Vari mwananga itanu techeresa maduva oya ndinga si chato chilesa ni tucherezwa shangoni na matanda na mesa rules as lupu na mabanda ni donkumbula sori funi zwichiralo todo vona zote zwanu na mamaro munandu panda kwino fira chayo doli vuana dikoda na fandayo munani munango una no tonifa zwine na toda ramakole udonifa vari mwananga ngano doni heza ani hangwa vona ena chihereza vavenda vari muna dipandele tenda no farandela yanga nsipandele no techeresa ngo zwidoni chenela na vona cheza zwani penyela.
Mi anga bombuza zwithu zwinzhi na ni principles kese zvine ndachira. Mi anga bombuza zwithu zwinzhi na ni principles kese zvine ndachira. Mama told, never trust no one son. Mama told, better work hard son. Mama told, always give your all son. Mama told, you will make it big son. Mi anga bombuza zvitu zvinjina ne principles kese zvine ndachira. Mi anga bombuza zvitu zvinjina ne principles kese zvine ndachira. Mama told, never trust no one son. Mama told, better work hard son. Mama told, always give your all son. Mama told, you will make it big son.